Nasezizintweni zenzayo Nicimbani na anibonwa Abanamehlo bayanibona Abanamehlo banijongile Ningazenzi izintweni zenzayo